wasting us as my man. Can I be up in the corner?
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Can I be up in the corner? Nilipomona ilikuwa boma ilala. Kama twiga jinsi anavyoringa malaika. Moyo ka freeze, na flanka watches. Kama sogelea kwa manjonjo kama wheeze. Kama wo baby hello. Tafadhali simama kidogo tuonge. Oh baby hello. Jina lako unaitwa nani nambie. Akani jibu kendo ni mrembo. Alafu akani panamba ya simu haipatikani.
Where are you?
Why you give me wrong number?
Where are you?
Kibaya tasijui wapi unapoishi.
Where are you?
Mama mai, umenipa namba ya simu ipatikani wai kendo. Mie mweza kosija kutamani, takueka wazi, kende kwa wazaz kendo. Wapi ni lini ntakuona, sura yako itanipa uzima. Kendo tafadhali njo kwenye line, ai, tafura yukini jibu fine. Kendo tanifanya niwe crazy, na nifanya nijiumize na mawazo. Bado tu unaikumbuka ile siku ya kwanza, nilivyo kuona, nika kuchombeza. Na kumbuka, liver skin ya pinky, nilivyo kuita wala kunijibu shiti. Kweli mapenzi yamenipiga mchizi, hata wanangu wanasema nimeluzi. Kama we, oh baby hello, tafadhali simama kidogo tuonge. Oh baby hello, jina lako unaitwa nani nambie. Akanijibu kendo ni mrembo. Alafu akanipa namba ya simu haipatikani.
Where are you?
Why you give me wrong number?
Where are you?
Kibaya tasijui wapi unapoishi.
Where are you?